ebusuku ngikhuluma ngizwe usabani amasosha ebusuku kuthi qeqeqe
Ship soon.